hakkilo yimɓe yogaaɓe jamare Mali kabaru njiɓu jawdi ɓeydiki jaati imadaraji gollirɗe kumaniɗe haɓo muɗum e tawede fof ka noon ndeɗo jamare holti dulla e fewi dande muɗum ele oɗo kabaru o
laamu am ana wonde wadde immadaraji gafa hannen golleji kewɗi ana heddi ko hani waɗede ko naari bangal haɓɓe yuuri ko yuuri kako le leydi nin ɓiɓɓe reeni ko heewmi e jaati wonko sabimbini hannen yuuri ko yuuri kako heɓgo muɗum semme le leydi nin saabu yimɓe ɗiɗon ni wawi wadde yuuri ko yuuri kako watti fuu so wiyama neɗɗo goɗɗo naggam e yuuri ko yuuri kako a tawan yoga wonko hokkima hunde muɗum min ge somi lamdama mi haala jaati yuuri ko yuuri kako ana wadda torraji kewɗi le gurgal meɗen
gollirde humanide haɓɓo jiɓu jawdi okleyi kiniɗo kabaru kala sariyaji tedagol e bugol kaydun haɓɓo na filiti humtande kabaru muɗum hoore no haniri sugulla neɗɗo gullirde yoko ɓuɓe leydi ndi famiri kabaru jiɓu keɗɗana mumni guindo hoorejo okleyi
la corruption
yuuri ko yuuri kako ana jogui bonalaji kewɗi nde kabaruji gurgal meɗen saabu ana natto saabe soƴƴinde keɓal meɗen fawaddude torraji kewɗi nde laafi battugol saraji leydi nin jande wotere waɗama nde projet canada hitande 2016 wartande 2018 ɓe holliti wiile temedere fof capanɗe jetti e jeegon sukaɓe jogotɓe leydi mali ana waɗa yuuri ko yuuri kako ɗoyo hunde ko satti sanne
ce qui est un seuil alarmant
yo gonga okleyi wala feyi yamrore wadde jukmoji ka noon pelle humaniɗe haɓɓo yurku yurku holti wiide yimɓele sarena hani fa hande tinnade e golle o keɗɗanna Samirou Diallo mo fedda lollirde société civile démocratie 101
sur la loi portant
saria goto mo vérificateur général yamira gollida e muɗum progrès leydi nin ana yamira tonga neɗɗo fu naggaɗo e ñamde kalisi leydi nin caggal muɗum baale société civile du ana hani wadde immadraji watti fo haɓa yurku yurka ko ma télé nukku ɗi golleji ko heew muɗum huncini hoore gafa hannden immadra ana wonde waɗede yalla ɓeyiɓe oɗo yurko yurka ko ana heeɓa tonge
pelle haalnan en kumaniɗe haɓo yurko yurgu ittal kaku holti wiide ana hani kaban muɗum ɓeyde faminede ley mali yalla haddet ɗum jokko hoyrejo ndeɗo fedde Ahmed Sekou Diallo anditi jaati lamukoɓe na gonde immadraji hinade go haɓo
le watti joni wala fo mi wawi hollitude nde huncingo hoore golleji haɓgo yurko yurka ko gafa hannden meɗe wawi famtude jamaren wi dabiriji ana wonde feede ñalaɓe warande ko natto saabu haɗde yuuri ko yuuri kako italle leydi nin saabu kaake yogaji ɗum ko han naarede ko fabto laamu o haɗde ɗi golleji fa hande laamu ana wonde fiɗe dabiri jaati le laamorɗen yalla ɗi torraji ana heeɓa hunco ga jaabi muɗum wawi heɓede ɗe watti goto fanden yuuri ko yuuri kako ɗo heeɓa haɓede sone walani jamare ko heew muɗum famintine nde kuteji muɗum tofon
de la pédagogie
kabaru jiɓu yo jaatitiɗ allah tawangal mo haɓa muɗum yata fe caggal goto foof e wi kanko sociologue Yakouba Dogoni ana hani taguji ɗi mbalite noon ko noon ɗum wonande hakkillaji jamare nde yalla hadde oɗo bonanda
meɗe tewtira laamu fa hannen tinno mawna immadiraji muɗum ndi le laamorɗe fou caggal muɗum sarotoɓe ndu tinno daro darogamu en yalla tonga neɗɗo fou naggaɗo e ñamde kalisi leydi nin jamare hannen ana hani hulde jaati sarotoɓe leydi nin ɗum ne tiiɗi heɓnede jogola sanne saabu yuuri ko yuuri kako heeɓi semme jaati nde kabaruji fina tawa meɗen fou saabu yoga fo ana waɗa yuuri ko yuuri kako no wawiri noon
yimɓele kumniɓe haɓɓo yuuri ko yuuri ko gaɗɗi noddago dental imadraji banggal hun canggol hoore ɗati dabareji hertaɗi